Mhlobo molweni kwakhona namhlanje namkelekile kule ndawo yethu yokuncokola ngophatho kahle kwemali. Yithani zava nonwabe kuba bethunana indlela enizoyithanda ngayo le yanamhlanje inkqubo, le yanamhlanje incoko, kuba kaloku sincokola nentombi yakugatyana, sincokola no-Onezwa Mbola, yena osanda kusungula ishishini lakhe egama lingu-Emandulo. Uba ukuTwitter noba sekhe wambona. Kodwa ke Onezwa mandi kuvulele ubabulise abahlobo bethu balapha epokothweni uzichaze ukuba ungubani na uphi apho kanye kanye ukhoyo.
Molweni bethu nana, igama lam ndingu-Onezwa Mbola njengoba sisiseyitshilo. NdingowaseDwesa kuGatyane, ndizalelwe ndakhulela apha. Ndingumama kaPhododo abantu abandaziyo kwi-social media. Ya 27 semncinci. Ndihlala apha kuGatyane apha ekhaya. Ndiyi-owner ne-founder yeMandulo.
UMandulo nenza zintoni kanye kanye ii-products ozenzayo? Abantu abanintsi abanokwazi bakwazi ngokupheka njalo njalo. UMandulo nawe uyapheka phaka, usichazele uba nenzani kuMandulo kanye kanye?
UMandulo kakuhle kakuhle ndiyapheka, kodwa ke ndipheka izinto endizikhulise kwigadi yam nendizifumana kwiigadi zabantu balapha elalini yam. So sithengisa isosi neetyiwa eziziflavors. So zonke ezi zinto sizithengisayo zizinto ezikhule apha kule lali. Umzekelo, njengoba singabantu abangaselwandle nje, ityiwa siyenza ngamanzi olwandle la alapha. And then ke ngoku siyiflavorishe ngezinto esizikhulisileyo apha kwiigadi zethu. Kahle kahle. So ndiyapheka but ke ngoku ndipheka izinto ndizifake ezibhotileni ndizithengise.
Wenza nabani Onezwa? Wenza nabantu balapha kokwenu okanye bakhona abanye abantu abalapha elalini abakuncedisayo emisebenzi yakhona?
Okwangoku kuba iMandulo isaqala isendim nabazala bam abayi-2, so iseyikhampani yabantu abathathu okwangoku kuba ke sisayikhampani entsha esaqalayo. But iphupha lam ngokuqala iMandulo is that ndingakwazi nokuqasha abantu balapha because ilali yam yenye yezilali zingenamisebenzi ncam njengezinye ilali zabanye abantu. So ndiyarhalela ukwenza amathuba emisebenzi ngale khampani yam because ikhampani yalapha kule ndawo, ayizomuva iMandulo kuthiwe iyokwenzelwa edolophini, iyawudlala iyalapha. So ngokunokwam ndirhalela ukuphuhlisa le ndawo yethu futhi ndinikeze nabantu amathuba emisebenzi.
Ngoku sise isibindi soba uveliqonda uba ulwandle olukudala wakho lulubona ngoku mawenza ityiwa okanye isibindi mande kuthi isibindi sodwa like nesakhono uwena Onezwa because ezinye zezityiwa zakho khona neyebitruth uba andiphazami. Wavele nje waqonda uba tyhini nantsi ibitruth nanka amanzi. Wayefundiswa okanye yinto ukhule ubona isenziwa apha kowenu le nto yokukwenza ezi sosi nezityiwa nezi zinongo uzenzayo?
Okay, so isitori zam siqala ngento yoba bendisoko ndingumntu owenza iividiyo zikaYouTube nendibonisa ubomi endiphilayo, ne. So njengoba bendisenza ezi videos nje ibisithi ndithatha i-inspiration from i-surrounding yam, ne. So noba yintoni na endiyibonayo ekhulayo apha ndizayithatha ndiyisebenzise ndibabonise abantu basiyisebenzisa kanjani thina. So i-idea yamanzi ngumntu owathandayo ngamanzi, i-idea yamanzi was that njengoba ilulwandle nje akutyiwa i-fish ne-prawns nantoni nantoni, but kwawona amanzi olwandle ayaphilisa. Ndingakunika kanjani la manzi aphilisayo? The only way endingakuthumelela ngawo la manzi is that ndiwadry, ndikunike ityiwa uyisebenzise because eyona tyiwa it's the healthiest that you can find.
So wavele ndinomdla woba ke ngoku from thina sakhula siye Port St Johns siya kooHaven koocwebhe njalo njalo, uyaqonda? Zange khe ndicinge uba mna ngaphuma ityiwa kula manzi sidada kuwo. Wayibone kwakukhona abantu kukhona ababesenza ityiwa okanye wagooglisha wena Onezwa?
No, okay, bendingumntu ebesebenzelwandle, ne. So njengoba ngisebenza lwandle nje kwezinqanawe, what would happen is that uzothi xa uphuma mhlambi edeck apho bekuspreka khona amanzi olwandle ufike ugcwele ityiwa because kuye kwaevaporate la manzi kushiyekela tyiwa. So ndayazi intoba xa amanzi olwandle waevaporatile kuzawushiyeka ityiwa. So ndayibona apho and then ndayizama ndayowakha la manzi olwandle ndayizama ndawabilisa ndawabilisa because ndifuna uevaporator la manzi kuzoshiyeka le ndawo ityiwa. So nyhani yenzeka and ndaqoma ibo nam ndothukile because bendayilibelanga uba izawuphuma nyhani nam kuqala kwam uyezo ndothuka nyhani. So ndayenza and then ndayiflavorisha ngezinto ezazikhona at that time ndabo mayinani imnandi le nto.
And zezi zinto sizithenga apha kwezi zitolo zabantu abamhlophe ezi.
Exactly.
Xa ndibona qonda uba he ingathi bayenza ibe ngathi yinto enobugcazigcazi kanti yinto nawe una ulapho kugatyana edwenza ukwazi ukuyenza.
Enjalo I think yeyona nto ibalulekileyo ngoku ndandisenza ezaa videos ndandizama ukubonisa abantu uba ubomi basezilalini can have so much potential and can be so different uyabo. Akuyonto i-one awuzuthi xa ubona umntu ohlala ezilalini ucinga uba fani uba bakuphila ubomi obunje. So kwakubalulekile kum uba ndithathe ezinto endizibonayo but ndipheke ukutya ozawuthi xa ukujongile ubomi hayi bo oku kutya ingathi ndingakufumana i-restaurant eKapa nje yabo into kanjalo. So yayibalulekile laa nto kum uba to simplify yonke le nto but ndikubonise into yoba akunyanzelekanga uba ubomi basezilalini bube stereotyped as uba uhlala ezilalini ungumntu
ongenabanayo
ewe ongenabanayo into entle just because uhlala ezilalini.
Bethuna nikhe niyeke phaa kulaa channel kaOnezwa bendikhe ndaya mna ndaziva ngenye imini ndimbuza kuTwitter uba kutheni ngasikuvule apho kupeno sisike sizodada apha elwandle sibuye sihlace ngkwendlu sitye ukutya kuphekayo kodwa ke andiyazi leyo uba uzoyiphendula thini na kuba ungafika iSouth Africa yonke inaloo ngcinga xa ubona eza videos. So nge sifuna uya phaa sifuna uba phaa kuloo phododo bethuna
ngoku azandinxalela uphododo andivuse ngo-6
kalokusana sisteringe siye kuso uphododo asizaba size nawo kuwe kodwa inoba kodwa ufuneka ube ngumntu okhutheleyo cause ndiqhela ukubona apha wena akho nto uyonqenayo uxhela nkukhu ngapha uxhela gusha ngapha sentsho yonke into usebenzisa izandla awunqeni nokuphatha udaka nokungenwa yimihlabangulo yinto okhule ngoba into yoxhela mna andikwazi andifuna ukuqhatha andikwazi nokuxhela let alone uba kuthiwe ndixhela igusha. Ngoku wena sisi uye wayifunda ngoku sewukhulile into yokwenza le misebenzi ingathi qathanyana okanye nzima okanye into obukhule uzenza ezi.
Njengoba bendithela xa ndiqala ndathi ndikhule ndizalelwe ndakhulela apha ne. So njengoba bendikhulela apha besingabantu vele abalimayo kuba sisezilalini iilali zam zikude nedolophu ne. So into ezininzi awukwazi uthi ndizawuvuka ndiyoyithenga okanye ahamba khe ndibaleke ndihapha eshophu ndiyoyithenga uyabo. So izinto ezininzi bekunyanzelekile uba sibe nazo. Umzekelo imfuyo for ubisi, igadi for iveg. So ibiyinto endikhule ngayo into endiyaziyo uba ufuna inyama funeka uyoxhela inkukhu uyabo. So ibiyinto ebendikhule ngayo ndathi ke ngokuhamba nam ndiyofunda ndiyohlala edolophini yayinto endingasayihoyanga uyabo. So ke ngoku ndazilibala izinto ezininzi uba zenziwa kanjani but ngokubuya kwam ndizapha ekhaya ndanomdla ndaqoma iigadi zasekhaya zisalinywa but andikwazi umzekelo xa ndifuna ii-herbs azikho ii-herbs azuzibakho nasidatyana etawuni. So mandizilime man yayiqala kanjalo ndaqoma hayi ndirhale nto ethilethile hayi mani mandiyilime hayi mani mandiyilime ndafika ndathi hayi ndiyayithanda inyama yenkukhu exhelweyo mandibe neenkukhu. So ibiye yayinto ekhule kanjalo but yinto endandikhule nayo ndayilahla ngokuya edolophini but naboma xa ndibuyela apha njengomntu othanda ukutya xa ungumntu othanda ukupheka uyafuna zonke iinto zakho zibe fresh ufuna uzazi uba zisuka phi. So ndaqoma mandizenzele enzoba ndibe sure uba le nto i-fresh. So ndaboma kubalekile ba izinto ndizenzele ngokwami ndizazi bazisukaphi and ndabona futhi ngokuye ndizenza izinto nothando endandinalo for ukulima laye lukhula and more especially because umama wami wayengumntu wayekuthanda kakhulu ukulima so wasokufika esegadini oko so in a way ndandifuna naye uba igadi yakhe iphinde ivuke so yayilondo ndiqoma umama wayethanda mani igadi akanawuthanda xa zibona iigadi zakhe zinje zingasalinywa so ndaqoma neenkukhu yayingumntu wenkukhu ndiqoma ezi zinto in as much as ndizenzela mna ndikuthanda ukutya okufresh kodwa naye ndiyarhalela uba abone uba umzi wakhe khange siwuyekelele ngenxa yoba engekho so yayibalulekile naleyo into kum nangaphezu koko iye yalixesha lokubhonda nomntana wam because nam ndandihlala egadini nomamam naye uhlala egadini nam so ingathi kum ndiqhuba into isiko ndingatsho kanjalo not isiko as such but yitradition yethu into yoba izinto zethu ukutya kwethu masikulime masifuye masibe ngabantu abanjalo so naye ndifuna akhule ezingca ngalaa nto futhi azazi izinto zalapha ezilalini ngoba singabantu basezilalini makayazi uba senza njani apha ezilalini noba naye angahamba yofunda kwenye indawo but xa ibuya afike anxiba igambutsi ayongena egadi naye osebenza
yazi onoza ndicinga uba sonke ubuninzi bethu sikhuliswe ngolo hlobo into nayo sisike sigqiba ufunda apha kwezilali zethu okanye ezidolophaneni zethu ezincinci sihambe siyofumana iidigri sihambe siye kwezi dolophu zinkulu siyokhangela iindlela zokuziphilisa nawe ndicinga uba umsebenzi owenza lo ubuwenza ezinqanaweni uye kwafuneka uhambele into eqhela ukwenzeka ke into yobana into esikhule sizibona siba naye laa nto bangathi sizijongela phantsi ibe ngathi aziphucukanga ncam kodwa naku ngoku yeyona ndlela ikuphilisayo yintoni xa ucinge yenza uba sizijongele phantsi indlela zabantu abasendulo abantu ababesikhulisile side singayiboni ke ngoku naxa sele inepotential yokusiphilisa singakhange sisuke siye ezidolophini
and ndicinga uba mna eyona nto iyenza laa nto into yoba ubomi basezilalini bunzima xa sithetha inyaniso emsulwa kunzima uvuke ekuseni uhambe uyohlakula uyonkcenkceshela uyophi inkukhu uyophi ihagu ayingomsebenzi olula lowo so xa uye edolophini ufike ubona uba yeyi zilula ezinto not to say uba uzijongela phantsi izinto zasezilalini but uye ufike ubona uba imani ikhona indlela elula yokuphila uyabona so ungasuka kulaa nto yasemandulo kulaa nto bukhule ngayo ngenxa yento yoba ubone ubomi obulula futhi ke andiyazi ukuba indim but mna ndiyazingca ngobomi basezilalini because eyona ndawo ozawufumana isupport ozawuthi noba awuvukanga ekuseni kube khona umntu ozozonkqonkqoza azojonga uba yibo uphi na kuthe ndingaboni phandle uyabona kuyaphiliswana ezilalini soze ndidla ngotsho ndithi kumzala wam ndithi yabona nje uba ndihlala phekhaya nje soze ndilambe ndiyazi uba umelwane wam unayo into endiyifunayo soze ndilale ndingatyanga noba ndisebenzi na soze ndide ndilale ndingatyanga apha ekhaya because okokuqala ndizawukwazi uyolima igadi ndizayofuna izithole ndifike ndityale uyabo so soze ndide ndilame so abantu abaninzi I think ubunzima bobomi basezilalini nayesikuba umntu uyijongela phantsi but uvela uqonbe yiyho kuyasetyenzwa mani ezilalini nantsi nje indlela elula yokuphila but noba ilula na inazo nazo ii-disadvantages because ayinayo laa support awunayo laa community awunayo laa village uba nayo xa uhlala ezilalini
so ifuna singonqeni
yes
uba ndifakathi
yes ifuna ungonqeni ifuna ungonqeni but ifuna nawe uyithande into entle ndifuna ukutsho kanjalo because mna ubomi basezilalini ndibona ubobona bomi buhle so laa nto laa nature obabunatural bento yasezilalini yona nto inhle kum leyo. So ifuna nomuntu oyithandayo uma into enhle uzuyithande, uzubuthanda ubomi basezilalini because bunzima but buhle xa sowuzimisele ngokuba lapha uyubona ubuhle bale ndawo.
Eyi, ngoba kaloku akukho apho kulula khona mananjengoba imisebenzi inqabile apha eMzantsi. Ndicinga uba mna into endiyithandayo endiyibukayo apha kuwe kukubana ukwazi uba ubuyele ekhaya, ukwazi ukubuyela kwizinto owakhula uzibona zisenziwa kunokubana uhlale edolophini, ngoba sometimes yazi edolophini izinto azisebenzi, azihambi ngendlela esizicwangcise ngayo. Sometimes uhlale apha bube buduri ubomi balapha kodwa ube neentloni xa ucinga uba heyi kodwa ndisenobuyela ikhaya, yazi ndinokwenza into. Yiyo le nto ndiye ndaqonda uba yazi uonezomakhe sincokole naye kuba uyasibonakalisela into yobana ikhona indlela yokuphilisana nabantu, yokuphila ngomhlaba. Kodwa ke onezwa ngoku ii-products zakho ziphelile ezibukuqale wazikhupha. Ndithe ndi-order nam ndabe sendingazifumani zonke into ebendizihalele like ityiwa khaye ndizifumane ndize ndizi-order ngoku. Ngoku ndifuna singene kule nto ye-chaina because uqala utyale nabanye apha elalini batyale, kube khona ke ngoku i-packaging. Bendikhe ndabona apha ezintsukwini usithi usebenze i-13 hours yonke kumele uyenze i-3 days kodwa ukwatsho kwawena kwa in the same sentence ubana yazi indlela endoni wabe ngayo, indlela endixole ngayo apha emphefumlweni. Ndisenza le nto endiyenzayo ngoba nalapha ezidolophini sisebenza nzima kodwa sisebenzela singenzeli into zothini engenisela wena, usebenzela abanye abantu, iinkampani njalo njalo. So xa kufika kule ngoku kule aspect yokubana uyabona abantu bayakubhalela ba-ode phofu masiqale kule packaging yona. Uye wayifundela okanye uye wenza kanjani into yobana ukwazi uba iibhotile ezi zibe kuhlobo udidi oluthile oluzoba rayithi nokupakhejwa nokuthunyelwa? Uthumela kanjani sentsho uba kuba kaloku edwesa kusecaleni akukho nakukajani sentsho? Andazi noba uyangena napha intoni ento zidiliverishayo
abafuni nokubona uzizilalini.
Sure. Ngoku uthini sisikwezothini kwezo challenges uthini njengoba ziyahamba into zakho ziphelile?
Yes. Okokuqala, ibhizinis yam inenyanga elonjiwe but yinto ebesoloko ndifunda ndiresearcha ngayo mhlawumbi usukela last year. Oko ndisenza research especially nge-packaging because njengoba ndihlala apha ezilalini ne bendiyicinga into yoba iza kwenzeka into yoba ezi zinto zingathengwa. So funeka ndenze izinto ezizawuhlala at least up to a year zi-fresh, iquality yazo iseright. So yaqala apho ke ngoku i-research yam uba ndizawuzenza ezi zinto zam zihlale kanjani. Because xa ndizawuba stuck ne-stock apha zezinto ezi-hundreds of bottles ndizazithini? Because andizukwazi uzilahla, uyabo. So ndiyaqala apho ke kwi-research yam. So ndizazenza zilaste kanjani ndingasebenzisanga zi-chemicals, ndingasebenzisanga zi-preservatives because one, ndifuna ibe natural le nto, ndifuna ibe ngolu hlobo ibizawuba ngalo kum xa ndiyitya ndiyikhe egadini namhlanje. Xa ifika kuwe kuloo ndawo kuyo ifike ise-fresh ngolaa hlobo bendiyenze ngalo mna. So bendifuna ibe as natural as possible. So that okay fine, ndizayipreserva kanjani naturally. Xa uzawupreserva naturally, this is where uphindele mandulo. Abantu basemandulo babengenazifriji, babezigcina kanjani izinto ze-fresh? Ukho i-process ekuthiwa yi-fermentation, buyawazi
amarhewu.
Yonke loo nto, yonke laa nto yi-natural fermentation leya. So zazihlala izinto zingaboli, zingamoshakali ne ngenxa yaloo process. So that's okay fine, asinayo ifriji masithathe ngoba asinayo ifriji. Ezi zinto ndifuna uzisa kuwa ndizuba nayo imali yoba ndibhatalele i-cold shipping. uyabona so ke ngoku mandizenze izinto ndaboma okay fine does test thy products ndakhangela le packaging eyona ezaba right ugcina le natural fermentation ingamoshakali ndaboma okay xa ndisebenzisa iglass one iglass uyakwazi uyirecyclisha so if ndikuthumelele ngeglass le glass bendifake kwisosi yam nawe uzawuphinda ufake enye into uphinde uyisebenzise so yonke into bibalekile kum uba ibe bungayijonga ilogo yasemandulo ine-arrows ezijikelezayo so yicycle into yasemandulo iqale egadini yam iyophelela kulaa glass uzawuphinda uyireuse because singabantu abayihoyile i-environment singabantu abafuna umhlaba wethu uphile sizama ukuphilisa lo mhlaba because nathi uyasiphilisa uyaqonda so ke ngoku ne-packaging yethu funeka ihlale neza values zasemandulo uyabo so ke ngoku ndasuka kuloo packaging ndaqoma andizazi like ndiyatesta ndiyatesta so ibiyiprocess ya over 6 months sitesta senze into siyitheste ihlale ewardropini because sifuna eyona ndawo izawuba ne-temperature ezawuba normal ekitchen lakho xa ubeke ekitchen lakho siyibeke ihlale for about 3 months siyivule siyitheste sijonge uba ayingundanga ayithenanga 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 so zonke ezo zinto bikukufunda bendifunda bendiresearcha because ndingumntu othi xa uba ndibeka igama lam kule nto ndifuna noba andikho ze kushiyeke kuthethwa kakuhle ngegama lam so bendibeka igama lam emandulo and ndiyazi uba abantu abaninzi bazawuthenga ngenxa yoba besazi mna abayazi into yasemandulo biza banjani so andikwazi ubeka igama lam kwinto endingekho sho ngayo
yazi andinayo andikholelwa noba xa usithi ubucinga uba zingangathengwa ezinto mna into edibaniselene nawe ngokubona nje indlela opheke ngayo benqonjini njani kaloku ingazuthengeka into yakho enegama lakho ngoba kudala abantu abaninzi ngakumbi kutwitter bekulandela yewethu ke ngoku uyazibona usenza ifactory apha edwesa uyazibona ungena kwezi supermarket okanye ndiyakuxesha xa ndibuza loo mibuzo
okwangoku xa ndithetha inyaniso bendithe iplan yam beyiplan yonyaka ne ndathi kulo nyaka andifuni uexpanda andifuni uya kwisupermarket andifuni uthini because xa ndithetha inyaniso ndingumntu othandayo uba isandla sam sibe kuyo yonke i-part of the process so into ye-expanda ithetha uba ezinye ii-aspects ze-production kuzawufuneka ndizinikezele kwabanye abantu ne ndithilo ndathi ndiyafuna ucreate imisebenzi but ndifuna kuqala imandulo iqale izikhulele ibe yi-brand ngokunokwayo ingabi yi-brand edityaniswa no-onezwa before ndinikezele ngayo funeka ndiqale ndiyikhulise ndibone uba imandulo ngumntanam ndimbone uba lo mntana uyagaqa lo mntana uyakwazi uma lo mntana hayi bo uyakwazi uzicothozela so ndifuna ukuthi imandulo xa ikwazi ukuzicothozela ndingayibambanga ngesandla ndithi okay singakwazi ke ngoku ukwakha warehouse encinci sibe nazo ezi zinto nezinto nezinto ndikwazi ke ngokuqasha nabanye abantu ndinikezele ngezinye ii-aspects but okwangoku isengumntanam ndisamncancisa ndisamtha
hayi wethu ingathi umandulo njengoba wena ucifam usakhasa nje umandulo sesima sesima ngenja
unjalo kaloku umzali unjalo umzali uyawuhlala ulusana kumamakho
yewethu ke ngoku kwezi uzawuzilontsha ke ngoku andithi ilontsha yakho ikule nyanga izayo August
no yes Monday isingathi kude xa sithi kule nyanga izayo Monday 1st August yes
yho guys seyephelele ujulayi unyanisile honest
kuphelile uphelile
ngoku ke khawuchaze sisi abantu bakhe banomdla uzokwenza iibhotile ezifanayo nezibe kulaa drop yokuqala okanye uza kwenza ezinye ezinomahlukwana and umntu ofuna ikhona i-pre-order ithini into kuba ngoku abantu ndiqinisekile uba sibarhalisile njengabemamele nje
Well, okwangoku yonke into isengolahlobo bengalo ekuqaleni ne because khange sifune ukwenza changes ezininzi because abantu abaninzi baye bazibone reviews zabanye abantu kweza zinto besinazo ne so saqoma nabo masibanikeze ichance yozifumana but into esiyenzileyo sesabona uba i-barbecue sauce yethu le yenziwe ngezigwava sezikha apha iyeyona nto ithandwa kakhulu ngabantu so saqoma mayibe khona ibhotile enkulwana kunale besoloko sinayo enza uba ilaste isizini egwava iphelile so saqomba mayibe ninzana enzela uba umntu azayithenge kangangoko ithi ifika isizini yokoja abe enayo ibhabhatyu yakhe so ke ngoku umntu xa ifuna uorder sikhona kutwitter emandulo @emandulo_ sikhona nakuinstagram @emandulo_ xa ufuna uorder uzasisendela imeseji kuwhatsapp 081 712 6850 uyakwazi ke noklikha kwiprofayile yethu uzayibona ikhathalogi yethu yonke xa sesizilowude zonke ii-products zethu ngomvulo so ndiyafuna nokuthi siyasebenzisana nabantu balapha elalini xa ufuna izithebe ufuna iingobozi iinto ezinjalo siba nazo nezo but ayizozasemandulo kuba nje ndifuna abantu bakule ndawo ndikuyo nabo bakwazi ubenefithi emandulo so yonke imali yezi zinto akho mali siyithathayo thina siyimandulo so yonke imali yezi zinto iye kwaba bantu boluka izithebe neengobozi
yho onezwa ndingancokola nawe kuhlezi intle into oyenzayo andifuni ukungatsho andifuni ungakuncomi andifuna ungakuncoma intombi ngoba kaloku wenza le nto abantu abaninzi mhlawumbi xa beyicinga iboyekisayo into yokugoduka into yokuqala into emakhaya you know usebenza ngezandla akululanga kodwa uyaphanda uyaresearcha uyafunda and lisapotiwe ishishini lakho mna ndilibona likhula noba xa sisenze i-follow up sabe sekukhala imishini yakho yasefactory background ndiqinisekile
hayi ngumthandazo wethu lo
khawutsho ke sisi umntu osazoyekiselayo ukuqala into andithi zihlobo masikope kuonezwa asizuba nguonezwa sonke asizukwenza ii-sources so uonezwa unetalent unesakhono kule nto ayenzayo kodwa zininzi izinto ngezinto umntu ngamnye anokwazi ukuziqala ngoba kaloku neelali zethu azifani uba kokwena kho sicangwa selwandle awuzusikuvuka usithi uzakwenza ityiwe ufana nokwamiso kodwa ndifuna onezwa ukhe ushiye amazwi okokugqibela kumntu ocinga uqala nantoni na kodwa osazoyekiselayo usazibona emncinci uba ungamkhuthaza ngamazwi athini
okokuqala nje ndiqale ndithi kwaba bantu mhlawumbi umntu asokolayo edolophini woyikayo ukuyohlala ezilalini ngenxa yoba ucinga uba abantu bazawuthini ingase siyazi uba nayiphi na idecision oyithatha ngobomi bakho uyithathela wena and umntu ongazukuncedisa nganto ungaboze uzihluphe ngaye uba uzawuthini ewe abantu bazawuhleka ngenxa yoba ke badinga into abanoyithetha ngawe but loo nto izingakuphelelisi amandla because wena izinto uyazazi izinto ezikwenza uba ube kule ndawo ukuyo futhi ke ayikokuphela kobomi ukuyohlala ezilalini okwesibini ndiphendele umbuzo ukoyika into ongayaziyo kungakwenza uba ungabi ungenzi nale uyaziyo into sukuthi ewe akululanga uqala ibhizinesi akululanga uqala ibhizinesi ungenanto but cinga ukuba in 5 years from now if ubungayiqalanga le business uzawuthi in 5 years uthi akwabe ndandiyiqalile kube seku 5 years later so now le ndawo kuyo ngoku in 5 years isengatshintsha so take a chance nanzinaitha take a chance and I don't even think mna ndingathi kukufeyila intoba ibhizinesi ingahambeli phambili okanye kungathengwa ingathwa ayikokufeyila oko because wenze into ubukade ungazazi uba ungayenza wayenza wayigqiba ndathi xa ndiqala imandulo ndathi as long as ndiye ndaneeproducts ezikhoyo noba zithengiwe noba azithengwanga because eyona nto ibinzima kuba ndizenze zibe khona ndizifake ii-labels ndizibone so to actually have i-product endiyibambe esandleni ndigqibile kum lelona phupha lam elo ndilifeze kusile phupha lam eloba lithengi owe okanye abantu bathengile leyo into iyabe isisibusiso kum kodwa ukwenza into uyicinge uqalise uyenza uyigqibe uyibone yeyona achievement leyo so sebenzele uba wenze kule ndawo kuyo ngale nto unayo sebenzele uba wenze ufezekise elo phupha unalo enye uyinikezele kuThixo uyinikezele kubantu abaphantsi bakukhanyisele bona awuzukwazi ukontrola yonke i-element yobomi but kontrola le ndawo le nto ukwazi uyikhontrola iphambi kwakho sukuvumela uloyiko lezinto ongazaziyo lukubambele ekubeni ungazi achieve izinto bekufanele uyazi achieve so usume endleleni yakho yenza le ndawo kuyo
hayi ke zihlobo masibambe ngazo zozibini kuonezo nizivele nani uthi sebenzele uba wenze suka endleleni yakho sukuzivalela wena siyabulela kakhulu onezo ngexesha othe wasiphalona namhlanje
ndiqinisekile
uba uqale ubhizi kakhulu uyapakheja ulungiselela i-1 ka-August jonga ndisalindele ipakheji yam yokuqala kodwa ndibona uba ingathi funeka ndingasileli time ndivuke seziphelile funeka ndiode kwenzela uba ndiyabona khanye ndiyoyifumana i-barbecue sauce ngoku funeka ingandiphosi nakanjani na siyabulela kakhulu
wonke umntu uzayifumana Monday wonke umntu uzayifumana yonke into benana nizifake ii-order zenu sinazo istock senu seyidonga silinde nina
enkosi ke nawe sihlobo ngoku siboleka indlebe senivile ukuba onezwa uyafumaneka ihandle yakhe nguemandulo ku-Instagram ku-Twitter ufacebook unaye onezwa
asikabi nayo ufacebook but sizaba naye
uku-Instagram uku-Twitter nenamba yakho be ucela uphinde inamba yakho onezwa inamba yokuorder
inamba yethu ithi 0817126850
nantso ke inamba yokuorder nathi usindwendwele phaa kuepukotwini.co.za nakumacece ethu kufacebook twitter noinstagram uhlomlele ncoko bethu nandiyathemba uba uye wakhuthazeka sinayo neWhatsApp line kwabangene nayo i-social media apho singakuthumela khona izicendo zethu ku-072 650 7641 siyaphinde sibonane kwixa elizayo enkosi kwakhona sisoba.